Minister of Nezwa Kunsonga za Kanyigo Kiruwero Alice Kaboyo hakubiriza abazadde n'abalabirira abaana okwongera okubakuuma naddala mu kaseera kano ak'oluwummula. Obubaka buno abutisse omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kyankwanzi Sharon Ankonda ku mukolo gw'okukuza olunaku lw'omwana ow'obuwala ku ssomero lya Lutamaguzi High School erisangibwa mu ggombolola ye Watuba. RDC ategeezezza nti buvunaanyizibwa w'abazadde okukuuma abaana baabwe saako n'abaana obutalagajjalira bulamu bwabwe.
Abaana abawala mwekuume, mwekuume, waliyo endwadde, there are diseases around ezibakuumye. Ogenda kubeera wano weekuumye emyaka 4, 5, 6 maze senior 6 ovewa n'akalenzi kakulimbe nga kabadde kali eyo kalwalalwala dda. So protect yourself, mubiyige mbikwate, bwozuka ku machago into your mirror wobeera wona yegambe nti ndi muwanguzi. Ebyo ebigambo tebijja kukuleka kufeiringa. Zuka ku macha, wandika mu katabo ko ky'oyagala okubeera. Learn how to pray. If you want to become a doctor, beera ng'okisabira.
Era ono wazinzidde neyeebaza omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda General Kaguta Museveni olw'okusoosowaza nnyo abakyala naddala ku mulembe guno.
Abaana abawala tebaafunanga chance eyimiryanga wano weenyimiridde olwaleero. Tebaafuna chance kusoma, naye neebaza gavumenti ya NRM eyabireeta n'etuteeka mu maaso. Ate nammwe kye mbasaba abaana ab'obuwala, mumanye value yammwe, kubanga bweba teweewadde waasi muwendo tewali agenda gukuweereza. Mu Kyankwanzi mulimu arimarriages nyingi, so mbasaba abaana abawala n'abazadde abali wano ye n'abalenzi mprotectinge ba sisters bamwe, kubanga abawala bweba tebasomye nga gw'osomye tojja kufuna mukyala wa kuwasa. Abasomesa n'abakulembeza abali wano tugate engalo tuprotectinge bano abaana b'obuwala. Njogedde ku b'obuwala kuba lwe lunaku lwabwe, naye n'ab'obulenzi tubasuulidde nnyo. Abalenzi naye bali eyo boonoonese.
Ate ye Katamba Joshua ye mukulu w'essomero lya Lutamaguzi High School asabye abaana ab'obuwala okwekwata obulungi naddala nga bazzeeyo waka mu luwummula luno oluwanvu.
We are celebrating the life of a girl child, and we've seen that so far, according to the third year of this initiative, a lot has been achieved, and we see that at least the dropout of girls in Kyankwanzi is really reduced. We want to commend the government and want to thank His Excellency the President and Mama Janet for always supporting us in such initiatives. And the message that we have to the girls, please, our younger girls and boys, this is a festival season, a long holiday, and we do want to request you to make sure that you keep at home, stay focused, avoid bad peers, and keep in your homes, and know that next year, come 2026, we are going back to school.